This is interview two at Save School at the end of the five-day training of train, of course, between Rwandan women's permaculture and Sector 39.
Okay. Murakoze, hano ndi kumwe na groupe ya kabiri. Tugiye kugirana ikiganiro gitoya kigufi ku bijyanye n'ibyo bamaze iminsi bahugurwa kuri permaculture. Rero ndumva batangira batwibwira.
Nitwa Nyiranzoza Letitia.
Nitwa Ingeneye Claudine.
Nitwa Ineza Sylvie.
Barakoze kutwibwira. Dukomeje bamaze iminsi mu mahugurwa y'iminsi itanu bahugurwa na Rwandan Women's Permaculture. Ni organization cyangwa ni umuryango utegamiye kuri leta. Rero ndumva batangira batubwira se ko mumaze iminsi muhugurwa kuri permaculture, ubwiye nk'umunyarwanda utazi ijambo permaculture wamusobanurira permaculture ni iki?
Ndi uko namusobanurira mu buryo bwiza. Permaculture ni nk'ubuzima, ubuzima uko tubaho bwa buri munsi, uko nabigusaba ni nko kwibera mu gihuru cy'ibiryo tukiberaho mu biryo, cyangwa ni design process cyangwa set of tools, urumva, and the strategy yo solving a problem through ethics mu mico yacu, design thinking n'ibindi muri ibyo byose. Nje nuko mbyumva.
Mugenzi wacu arakoze Claudina. Reka dukomeze n'abandi batubwira ibyo ari byo byose. Hari ibyo bungukiye muri amahugurwa, hari n'ingamba bafashe y'ibyo bagiye gukora. Ese muri amahugurwa wowe wungukiyemo iki, cyangwa ni igiki wamenye utaruzi?
Murakoze. Ikintu nungukiye muri permaculture, nizemo ubumenyi bwinshi butandukanye. Nk'urugero, namenye gutera ibiti birwanya isuri, ibiribwa, menya no kurwanya isuri nca imiringoti. Noneho nigamo nuko wakonorera ibiti ubikabigira neza. Nkanarangiza nyine nigamo nuko twabana neza n'inshuti, tukihuriza hamwe tugakora ibintu byinshi bitandukanye. Nigiramo nuko umuntu yakora ifumbire. Murakoze, ndumva ari ibyo.
Sylvie arakoze. Nk'uko amaze kubivuga, ntago permaculture ari ubuhinzi gusa, ahubwo tureba n'imibanire hagati y'abantu, uburyo tugomba kubanamo n'abantu. Reka dukomeze tubaza n'undi mugenzi wacu, tumubaze ese ni igiki yungukiye muri aya mahugurwa.
Icyo nungukiye muri ano mahugurwa ya permaculture, icyo nungutse ni uko permaculture ari uburyo bwo guhuriza abantu hamwe bakagerageza gukora ibyo babona aho iwabo bitabatwaye ingufu cyane, bagakora ibiri hafi aho ngaho, bagakora ifumbire ya compost y'ibikoresho biri aho hafi bitabahenze. Bagashaka ibikoresho bitabahenze biri hafi aho ngaho. Ikindi nungukiyemo ni uburyo bwo gukora akarima k'imboga mu buryo bwo kurwanya n'imirire mibi mu bana ndetse no mu bantu bakuru, kuko nabo baba bakeneye izo ntungamubiri. Ikindi urebye nungukiyemo ni uko nungutse yuko ngomba gushaka ubucuti hafi aho ngaho, tukiga ku buryo tugomba gukora dukora imirwanyasuri, tugacukura imiringoti, mbese tugakora ibintu duhurije hamwe mu buryo bwo gushaka imibereho kandi bitavunanye. Muri ubwo buryo nungutsemo ibya permaculture.
Murakoze. Ese nyuma yo gukurikirana amahugurwa mubwiye ibyo mwigiyemo, urumva ari izihe ngamba ugiye gufata wowe nyuma yo gukurikirana amahugurwa?
Murakoze. Ngiye nk'ingamba nafata cyane cyane ngiye ko nari ndi umunyeshuri ushoje kwiga mu bintu by'ubuhinzi nkanjye bwanjye Claudina, nko muri karitsiye ntuyemo. Sibivuze ko ubumenyi nakuye mu buhinzi ngiye kubwicarana mu mijyi cyangwa ahandi hose, ahubwo ngiye gufata ubumenyi nize mu ishuri bufatanye n'aya mahugurwa nkoze kuko ni ikintu cy'ingenzi kuri njyewe mbisanishe n'ibyo nize njye mu giturage iwacu ngende mbafashe dore ko muri icyo gihe bitoroshye bafashe kwibere mu gihuru cy'ibiryo urugo rwacu turishyiramo imbuto intoryi ibintu byose bitandukanye tubashe kwirinda imirire mibi twibereho neza murakoze
murakoze cyane rwose ni ibintu byiza buri muntu wese abashije kugera kuri icyo kintu agahindura hatuye urumva isi yacu yaba nziza ndikumva rero dukomeze twakomeza tuganira nunda katubwira nizihe ngamba afashe nyuma yo gukurikirana amahugurwa y'iminsi 5
murakoze ingamba mfashe mbere nyuma yo gukurikira amahugurwa se mfata umwanzuro ko ngomba kujya muri karitsiye ntuyemo nkabafasha nkabigisha tugahuriza hamwe tugakora ibikorwa bitandukanye ubundi nyine tukaba inshuti ubundi tugakora ibintu byiza nyine twibera mu ishyamba ry'ibiryo murakoze
nk'umunyeshuri wiga kuri iki kigo urumva ari igiki ugiye kubafasha nyine nyuma yo kumva amahugurwa ya pamakarica
amahugurwa maze iminsi ndimo ngiye gufasha abanyeshuri bagenzi banjye kuko hari igihe banambona bakavuga se uriya ari mu biki ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ariko ngiye kubafasha noneho nabo mbinjizemo mbabwire ukuntu uko nyine niko bigenda nabo binjire muri uwo murongo babone ko nyine ibyo dukora bifite akamaro batavuga ngo se ubundi uriya muntu yarasaze nabo nyine bamenye ko icyo ibyo twakoze bitari ubusa ahubwo ari ugukora tugateza nyine imbere n'ikigo nacyo kikadushimira murakoze
murakoze cyane na groupe ya kabiri ndabashimiye mufite ingamba nziza kandi mukomerezaho